Kia ora, nau mai ki tēnei te pāhorangi mo te wiki whā tekau mā whā o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. And aren't you doing extremely well getting to week 44? Nau mai hara mai ki tēnei pāhorangi. Welcome to this podcast for this week, week 44. Let's begin with our conversation between Mere and Marka from this week. E Marka, e hia hia nau ki te haere ki te hokomaha. Ko koe hei hoa mōku? E pai ana. Kei te hoko aha koe. Kei te hoko pūmua kia pai ai taku mahi mōhani i ngā ata. Kia pakari ai taku tinana. Ko te tūmanako kia ū koe ki tō mahere whakatiki. Kia te tuki ai o moe moe ā mō tō tinana. Tika tāu. Ko te hia hia e hoa. Kia haere tāua i nāi anei, ne? Kia kore ai au e takaroa ki te mahi. He kaupapa nui tāu ki tō wāhi mahi i te rā nei? Ai, e tuku tono ana hau ki te kaunihera o Rotorua. Kia kōrero mai te kahika ki au. Ā, Kāti, me kakama tāua. Let's listen to that conversation again, but this time at normal speed. E Māka, e hia hia nāu ki te haere ki te hokomaha, ko koe hei hoa mōku? E pai ana, kei te hoko aha koe. Kei te hoko pūmua, kia pai ai taku mahi mōhani i ngā ata, kia pakari ai taku tinana. Ko te tūmanako kia ū koe ki tō mahere whakatiki, kia te tuki ai o moe moe ā mō tō tinana. Tika tāu. Ko te hia hia e hoa kia haere tāua i nāia nei, ne? Kia kore ai au e takaroa ki te mahi. He kaupapa nui tāu ki tō wāhi mahi i te rā nei? Ai, e tuku tono ana au ki te kaunihera o Rotorua. Kia kōrero mai te kahika ki au. Ā, Kāti, me kakama tāua. Now, I've lost count how many times students of the language have asked, when do I use ki te and when do I use kia? Take a look at these two sentences, or listen to these two sentences, and see if you can identify why one uses ki te and the other uses kia. E hia hia ana au ki te haere ki te hui. E hia hia ana au ki te haere ki te hui. E hia hia ana au kia haere rātou ki te hui. E hia hia ana au kia haere rātou ki te hui. If you're thinking that ki te is used when the subject of the sentence completes the action and the kia is used when someone else is completing the action, then you are correct. Tin no pai, well done e hoa. The action in the two examples is to go to the meeting. In the first example, the subject, au, wants to go to the meeting, so we use ki te. In the second example, the subject, o, wants rātou, or them, to go to the meeting, so we use kia to show that. The translations of the two sentences may help to make this clearer. E hia hia ana o, ki te haere, ki te hui. I want to go to the meeting. E hia hia ana o, kia haere rātou, ki te hui. I want them to go to the meeting. So to recap, if the sentence is e hia hia ana a hare ki te haere ki te wānanga, we use ki te because the desire or wish or hia hia of hare is that he goes to the course. If the sentence is e hia hia ana a hare kia haere ngā tamariki ki te wānanga, we use kia because the desire or wish or hia hia of hare is that the kids go to the course. In other words, that someone else does that action. Another aspect of kia to discuss is when to link it with ai, to say so that or in order to, and when not to, so that we are just saying that or to. When we use kia ai, it usually elaborates on the first part of your sentence, to say that you are performing that function in the first part of your sentence in order to or so that something is achieved or accomplished. For example, kei te haere au ki Rotorua, kia kite ai au I taku hoa. Kei te haere au ki Rotorua, kia kite ai au I taku hoa. I am going to Rotorua in order to see my friend. He puku mahi nōku kia whiwhi ai au I te tūranga hou. He puku mahi nōku kia whiwhi ai au I te tūranga hou. I am working hard so that I get the new position. I whakangungu au kia pakari ai au. I whakangungu au kia pakari ai au. I trained so that I would be strong or fit. Now, to negate the kia ai part of the sentence, we just place the negative word kore in between the kia and the ai, pushing the word that was in the middle to the right-hand side of the ai past the subject or doer. That word is then preceded by an e, like this. Kei te haere au ki Rotorua, kia kore ai au e kite I taku hoa. Kei te haere au ki Rotorua, kia kore ai au e kite I taku hoa. I am going to Rotorua so I don't have to see my friend. He puku mahi nōku kia kore ai e mūhore taku tono I te tūranga hou. He puku mahi nōku kia kore ai e mūhore taku tono I te tūranga hou. I am working hard so that my application to get the new position doesn't fail. I whakangungu au, kia kore ai au e ngoi kore. I whakangungu au, kia kore ai au e ngoi kore. I trained so that I would not be weak. Now that we have studied the uses for kia and kia ai, let's now put them together in the same sentence. Kia kite ai, pēhea pēhea, to see how that works. Ko te wawata, kia tai mai ia a te whā. Kia pai ai, tā tātou wehe a te rima. Ko te wawata, kia tai mai ia a te whā. Kia pai ai, tā tātou wehe a te rima. Hopefully the wish is that he or she arrives at 4, so that we can leave at 5. Kia ora tātou.